Enkosi mzalwana Neville.
So glad to be here.
Ndivuya kakhulu ngokuba lapha mzalwana Neville. Nokuba nethuba lokuhlala kwezindawo zasemazulwini kwakhona kuKristu Yesu. Kwaye amanani asiyonto yakhe yandihlupa leyo. Ihlala kundivuyisa njalo oko. Uyazi ndonwaba ngakumbi xa ndikunye nenani elincinane kakade yiloo nto endicinga ukuba liyo ibandla. Ewe, ndinaso isibhalo soko esithi musanukoyika mhlawumbi incinane kukuthanda ukayihlo kuninika ubukumkani. Waye ndingathanda ngulo mhlawumbi incinane endifuna ukubalwa mnye nawo ngaloo mhla lowo wathi mawungoyiki. Kwaye sivuya kakhulu ngenxa yethuba lokuhla kusihlwa nje. Bendingazanga ndinanjongo yakuthetha ke kwimizuzu nje embalwa edlulileyo kubekho umntu othe wafika emnyango. Ngethuba bendisekufundeni okuthile ndilungisa umongo othile ulungiselela umxholo endifuna ukuwusebenzisa kanye ngoku kwezi nkonzo zizayo zasePhoenix naseTucson nakuyo yonke loo ndawo. Bendilungisa ke ndizondla kakhulu kumoya uyazi ngezinto ezilungileyo zikaThixo malunga noqobo ngengongoma yoqobo. Yaze inkosikazi yam yandixelela ukuba kukho umntu othile oze kundibona andabi nakuyifumanisa ke kwazemva koko wathi ingaba uyakubakho enkonzweni phaya ngokuhlwa nje. Ndaze ndathi ndicinga njalo. Ndaqhubela phambili ndizama ukungena kumoya waloo nto bendiyenza. Yaze yaphinda yabuya yathi ibiyindoda egulayo ebize kuthandazela. Ndathi kulungile ngoko ndiza kuhla ndiye enkonzweni nakanjani na yabona ndibathandazela abagulayo. Ndihlala njalo loo nto uyazi ezo zinto zinjalo simele ukufika kuzo ngokukhawuleza kangangoko sinokuba nako xa abantu begula beswele. Nabani na wakhe wagula uyazi ukuvuyela into ekuthetha yona ukuphiliswa ngamandla empiliswa amakhulu kaThixo. Yinto emangalisa kakhulu ke leyo lelinjani iqhamu. Ngoku kwicawa elandelayo ezayo ukuba inkosi ithandile umzalwana Neville namnye kubo engenanto ithile ingxamisekileyo ndicinge ukuba kwicawa elandelayo kusasa ndiya kuzisa umyalezo wam weKrismesi ebantwini. Ngokubanika abanye babo bavela kude kakhulu yazi njengaseGeorgia nakwiindawo ezahlukeneyo. Loo nto iyakubanika ithuba lokuphindela kwangexesha ekuthengeni kwabo kweKrismesi nezinto ezinjalo. Waze uBilly waphuma wandixelela wathi udade wethu Dilos ngorhatya lwecawa ezayo kanye phambi kwenkonzo unohlotyana oluthile lwezipho zabantwana. Inkqubo encinane apha baya kuyo uyazi umdlalwana weKrismesi abafuna ukuwuqhuba phambi kokuba iinkonzo ziqale. Ndaze ndathi kulungile loo nto iyakuba ngokuhlwa ngecawa yakunjalo. Wathi ewe. Ndathi loo nto isayiphazamisa nakancinane ngoko. Ngoku uyabona olwesibini olulandelayo lusuku olandulela iKrismesi ngoko ukuba okanye olwesibini olulandelayo kwivekezayo iKrismesi. Loo nto ingabaxakanisa abantu uyabona kuze kufuneke bagoduke ngosuku olandulela iKrismesi nangomvulo. Ngoko ndacinga ukuba ndiyakuba ewe ziveke ezimbini kunjalo. Ngoko ndacinga ukuba ndingeza ngokuhlwa nje ukwenzela ukuba abantu bazi ukuba inkosi ithandile nomzalwana uNeville engena nto engxamisekileyo. Kuba esikhelweni ndithanda ukunika umyalezo wam weKrismesi bandla nomyalezo wam wepasika nayo nantoni na inkosi eyibeke entliziyweni yam ukuba ndiyikhuphe. Kwicawa ezayo inkosi ithandile kusasa ngecawa ezayo ndiyakunika yayisizathu sokuba ndiwuthabathe ngentsasa endaweni yangokuhlwa apho kukho abantu abavela kude kakhulu beninjikalanga abanokuhamba ngayo ukuze bayokufika ekhaya uyabona. Bendinokuthanda ukuba ndiwuqhube ebusuku ndicinga uba urhatya lolona lungcono kakhulu. Ndiyayithanda inkonzo yangokuhlwa xa litshona ilanga into ethile eyenye yayinguthixo emyezono wase-Edeni uadam owayesiza ekupholeni kwangokuhlwa athethe noadam uyabona. Yaye ndiyayithanda inkonzo yangokuhlwa kodwa nendlela eziyo imeko apha kuba kuya kuba ngcono ukuba ndiwukhuphe kusasa ukuze abantu babe nokuhamba. Yaye ndiyavuya ukuba lo mnquba ube uyandiswa uphumele apha ukungena kwindawo elandelayo ngaphaya udlule apha kusongezwa igumbi elilelinye kuwo. Emva kwako konke ukuxoxa nokuxambula ekugqibeleni sifumene nangoko. Uyazi umzalwana uGosworth omdala wayedla ngokuhlekisa athi olona sana lukhala ngokungcola kakhulu lufumana okona kuhoywa kukuko. Kulolo hlobo kakhulu ke uyazi. Kwaye ndicinga ukuba kuyasihlawula ukukhala kwethu kancinane kanye ethubeni andicingi njalo. Ngoko kananjalo ndifuna ukuncoma umzalwana noAnthony nabasebenzisana kunye naye apha ngalaa mculo othandekayo. Ndithe ndingena nje ndawuva kwaye uyazi ezaa zixhobo ngamaxilongo bendihleli ndifuna omnye kubantwana bam abe mnye nje kubo ukuba adlale ixilongo nezixhobo zomculo zivuthelwayo. Ubheki uqalise ngepiano kodwa ukulaa nto yokufika kubudala uphakathi kancinane uyazi kwaye ufuna ukuyeka ngoku waze waqalisa utishala uthe bamele ukuqalisa ngomculo odumileyo. Hayi, ngoku andithethi niyazi uba ndithetha ukuthina imiculo yaphambi komdlalo njalo njalo nomculo wodidi oluphambili ukuze bafake umculo wezenkolo kuwo. Akufika kumabanga akhe aphezulu kuloo nto ngoku ucinga ke ndiza kusuke ndiyeke. Ndaze abantwana bayingxaki kwaye nakanjani na kumele ukuba ibe lubizo lukathixo indawo yokuqala. Ndiyakholwa ukuba udade wabo uSara lowa uphaya emva uza kudlula kuye nakanjani na abe akazange afune esifundo. Ngoko ke ngoko ubizo lukathixo lolona lungcono xa enesiphiwo esilolo hlobo. Kodwa ndiyalithanda ixilongo. Ndikhumbula xa bayonikezela lo mnquba phaya phandle emjikeleni amaxilongo akhala isiqingatha sonke semini phaya phandle ezantsi emngamlezweni apho wafa khona umsindisi wam apho ezantsi ndakhalela uxolwa kwisono apho igazi lafakwa entliziyweni yam xa ndandifaka oko kungumxholo wam ngaphakathi kwilitye lembombo. Kwaye ndikhumbula ngobunye busuku icawa yamemethodist angamatrinity xa ugqirha umorrison wakudala abaninzi kuni bantu balapha babephila phaa kudala ngemihla yam bayamkhumbula ugqirha umorrison indoda endala engcwele. I-asmary yalahlekwa yenye awona madoda abalulekileyo oko yabakho i-asmary xa yalahlekelwa ngugqirha umorrison ngokobudala bakhe indoda endala yakwathixo. Kwaye ndandihlala ndikuthanda ukumphulaphula eshumayela ndandiye ndiwele ukuya kumphulaphula ngapha kwinkonzo yetrinity methodist apho ngobo busuku ke amakhwenkwe amabini aphuma kungqameko umncinane njengokuba kanye inkosikazi nam sasinyuka aye ewaphethele phezulu amaxilongo awo ngolo hlobo ezo zixhobo zomculo zilapho baze badlala yona leyo ezantsi emnqamlezweni apho wafa khona umsindisi wam ukola mnqamlezo omkhulu phaya phezulu ujikeleza nde manje apho esitratweni ndaphulaphula izandla zam ndiphakamisele emoyeni ndaqalisa kudumisa uthixo kanye apho ndandingenakuyinceda loo nto. Kukho uhlobo oluthile lwemihlali kumkristu ozelwe ngokutsha xa kuthe kwangongoza kukho into emele ukwenzeka nantso kuphela into ebiyo. Oh, mna ukho nto ifana namava akudala omkristu akukho nto nokuyithatha endaweni yayo amava am andinakwatshintshisana ngokutye behlabathi ihlabathi liphela okanye izinto esesibhakabhakeni nako konke ngento uyesu awandifundisa yona ngaye. Kukho indoda ethile ehlala kungenathi njalo ndakukhangela emva intliziyo yam iyaxhuma. Indoda endayibona ithabatha mjendeleyo ngobunye obusuku ihamba ngentonga yomntu oqhwalelayo.
Did anybody ever tell you look like Oral Roberts?
Ingaba ukho umntu wakwakuxelela ukuba ufana Oral Roberts? Ndiyakuxelela lonke ixesha ndibangaphi nake nambona Oral Roberts phantse ninonke akafani Oral Roberts. Ndizekile ndajonga phaya emva kwaye ndicinga ukuba uyindoda enkulwana kunokuba injalo Oral. Kodwa ubona nje indlela achaza ngayo iinwele zakhe nebunzi lakhe nokumila kwakhe ehlele olo hlobo lomntu ekhangeleka enesidima ehleli njengeOral. Ngoko ndihlala ndicinga umzalo Oral ukhangeleka njengokufana naye. Umzalo Oral uqalisa uhlobo oluthile lwesikolo seBhayibhile phaya ngoku ndiyakholwa okanye enye into ndikhe ndeva malunga naloo nto ngenye imini. Yintoni? Iidyunivesithi, ewe. Umzalo uCarl Williams ungomnye wabenza izidibo ngaloo nto ngendlela ethile andazi kakuhle ukuba yintoni nangoku. Ngoku nikhumbule ngecawe inkosi Thandile sakuqalisa ndinawo epasika okanye umyalezo weChristmas kungoko ndinombulelo malunga nalo mnquba ukuba uqalisiwe. Kwaye ndiyathemba ukuba oko akusayi kuba kukongezeka kwenani kuphela koko iya kuba kongezeka kobabalo ayakuthi uthixo aliphe ibandla lethu inkqubo yethu okanye ngenkqubo koko ilibandla lethu njengokuba sithe sahlangana. Siyayithanda loo nto kwaye ndingathanda ukuthetha nje oku andizukuthabatha thuba lide kodwa ndinezinto ezininzi endimele ukuzithetha kodwa ndizukuthetha singathabathi ixesha elininzi kakhulu. Kodwa ndingathanda ukuthetha oku yinto ethile endingena ukukwazi ukuyithetha. Kukho izinto eziqondwa wonke wonke ozaziyo zibe segameni lenkosi ukanti awunako ukuzithetha uyabona umele kukuba uzigcine kuwe yabona. Kodwa isiganeko esithile esisondelayo kwaye kulithuba sisenza njalo esiza kwenzeka. Xa ndithe ndalunyukiswa ukuba ndikhangele umoya oyingcwele uhambahamba phakathi kwabantu ukuya kuloo ndawo babe bona bengazinanye into kwezasemhlabeni yabona koko ubonwe umoya oyingcwele usiya kuloo nto. Ndiyakuyityhila inkosi ithandile ngexesha elithile elifanelekileyo.
Remember,
ngoku khumbula loo nto ibonisa ukuba uThixo uphakathi kwabo. Njengokuba umntu othile ndiyakholwa umzalwana ewe etshilo umzuzwana odluleyo umzalwana uNeville etshilo ukuthi uThixo engakubaleli futhi okwethu ukungabi nalungelelwano phakathi kwethu okanye ungaziphathi kakuhle kwethu phambi kwakhe.
At the seer
oko yathi imboni eyayakukhangela uSirayeli yaba nokubona ngamehlo wayo enyama indlela ekwakungekho lungelelwano ngayo indlela ababenze ngayo ophosakeleyo bemelwe kukuqalekiswa kodwa into wasilela ukuyibona ubhishophu lelaliwala bethwayo kunye nalaa nyoka yobhedu yabona senza intlawulelo.
So you see,
ngoko uyabona xa uBhilehem wakhangela uIsrayeli wabona isizathu sokuba abaqalekise yabona kodwa xa uThixo abakhangelayo wabona intlawulelo wathi njengophondo lulo. Amen. Bani na oya kukuthintela zilungile zinobulungisa iintente zakho nantso indlela wabona ngayo uThixo yabona hayi indlela wabona ngayo umntu hayi indlela izihlonitshwa ezikhulu ezababona ngayo koko indlela ayewabona ngayo yena. Kwaye othixo mayibe sisabelo sam eso mayibe sisabelo sam eso kuba andinanto mna ngokwam endinokuyibanga andinanto esandleni ndibambelela kuphela kumnqamlezo wakho yabona yiloo nto kuphela esinayo. Ke obu bubusuku bomthandazo okanye sibo busuku bomthandazo koko eli liqela eliphantse ukuba lelokuvangela sithanda ukubeka ilizwi ngentlonipho mhlawumbi ke ndingathanda ukuthetha nani ngokuhlwanje kwemizuzu embalwa abaninzi kuni abaya kuthanda ukutshila ezibhalweni. Kulungile uyazi into engumnqa ivuleke kanye kuso kule ngongoma bendiza kuyifunda mhlekazi. Leo ibingamaKorinte okuqala isahluko seshumi elinanye.
And some notes that I had wrote down here somewhere in here that I was
nemibhalwana ebendiyibhale apha kwindawo ethile apha ebendicinga ngayo ukuba ndinokuyifumana njengoku kumaKorinte okuqala isahluko seshumi elinanye. Nantsi kanye apha umhlekazi.
Now before we approach
ngoku phambi kokuba sisondele elizwini masisondele kumbhali yabona olilizwi ukuze sibe nokuzicelela inceba neentsikelelo zakhe ngeli thuba sifundisisa ngaye loo ulilizwi. Masithandaze.
O
Nkosi Thixo ozelela ubabalo nenceba
been willing through the age as
othe wathanda kuso sonke isigaba sexesha emva kokuba umntu onayo waze wabeka loo msantsa mkhulu phakathi kwakhe nawe owayengenakuwela ngokwakhe wayethe ngokupheleleyo walahleka ngokupheleleyo engenandlela yakubuyela kodwa uThixo we ozelela ubabalo wakulungela ukuthabatha isibambelo endaweni yakhe wambuyisela kwakhona.
Loo
nto izibuyisile iintliziyo zabo bonke abathi bakwazi Nkosi indlela othe ngayo ngothando lwakho olukhulu nobabalo lwakho wathabatha ngayo isibambile kwaye njengokuba sisandula ukuyiqinisisa loo nto
Lord, it's on that substitute that
kukweso sibambiso esithe sathembela kuso ngokuhlwa nje.
That one who died.
Kulowo wafa endaweni yethu boni.
That righteous one who was
lo ulilungisa wathabathela kuye ukungalungisi kwethu.
It is in him that
sithembele kuye lowo.
Now we solemnly come to his word.
Ngoku siza kwilizwi lakhe ngokusulungekileyo sinentliziyo ezithotyiweyo nentloko ekuhloneleni nasekuhlonipheni nangombulelo.
And asking that you will send
kwaye siyacela ukuba uthumele kuthi ngokuhlanje ubabalo ngomoya oyingcwele uze usiphe isonka sobomi esisweleyo ukuze sisixhamle. Uyazi ngokuchanekileyo ukuba yintona isiswele yona.
And we know that thou hast
kwaye siyazi ukuba wena uthembisile ukuba ukuba siyakucela siyakwamkela
We would remember tonight, Lord, all those that we know that are sick and need.
The grace of God will be given to them, the grace of abundance.
And Father, we pray for those who have fallen away, that this coming on holiday
will bring remembrance
to their heart, that from where they once was and have fallen to the outward space of your fellowship. God, we pray that they'll return, return to the congregation, to the assembly of the firstborn. Return back to where there is grace and mercy and love and healing in our souls, our minds, and our bodies. Grant us, Lord, strengthen us all. And give us the blessings as we ask it in Jesus' name.
Amen.
Now, for just a few moments, I'd like to call your attention to 1 Corinthians 11:23-24. For I have received the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he gave thanks, he broke it and said, "Take and eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also, he took the cup, and when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do you as often as you drink it in remembrance of me." If I should call this just a little text, all I can refer to would be this: remembering the Lord. It sounds like a night that
a message that should have been preached on my Sunday and Lord's Supper.
But I want to approach it just in a little different angle. We could, of course, begin with the Lord's table, because that is a good place where we all remember. The Lord at His table, which really the text refers to that. But that's Paul said that we are to take the cup and drink the blood in remembrance of what He did.
You don't want to really come to mind.
Remember that it was His grace and His mercy. No matter what you would ever do, there is nothing,
nowhere that can anyways come near what Christ did for you.
I have had a sad experience this week, and yet I buried a brother
last year.
And many of you know the occasion.
This is our gracious brother Rogers, Rusty Rogers, as we call him ever.
And brother Banks Wood, we went together to the funeral service, and I took a ride in the snow out to the old place where that time when I buried him, it was in muddy water. In the name of the Lord Jesus Christ. As we passed over the old familiar priest, I was speaking to my brethren and said, One day when the certain denomination was here, he said, that little radic down there at the Baptist church baptizing the people in the name of Jesus Christ. He said, if any person that even baptized in such a way will not even be welcome under my tent.
Yaye ke ngelo xesha kwenzeka ukuba kubekho abathile ababehleli apha bebhaptizwe egameni lenkosi uYesu. Loo ke ngumzalwana uGeorge Wright nosapho lwakhe basuka nje inye into ababenokuyenza kungaphindeli. Ngoko ngaloo mhla phaya ezibukweni washiya intende yakhe nje wehla ukuza kuba bugada nebandla lakhe limi apho. Ndaze ndenyukela kuloo ndawo kwakuneimvula phaya phezulu ezindulini phezulu loo mathafa anodaka ayekhukulisekile angena apho yayingamasetyana amancinane awayengena kumlambo weblue enodaka kakhulu. Ndahamba ndangena emanzini ndamela esineni ubunzulu waze wathi omnye wamathenjwa wakungenjalo amadikoni xele wandinika
iBhayibhile.
Ndaze ndafunda apho uPetros wathi ngomhla wePentekoste, ukukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, naye niya kusamkela isipho somoya oyingcwele. Kwangaloo mini wathi ngayo uGeorge Carter wabelele apho ezama ukuphakamisa izandla zakhe enobunzima obumalunga namashumi amathandathu anento eponti kuphela, iminyaka elithoba ineenyanga ezisibhozo esebhedini engakwazi ukushukuma. Nabantu bakowabo ibandla awayengowalo bethe ubakho nabani na okhe weza enkonzweni yam bayakukhutshelwa ngaphandle kubudlelane babo kwelo bandla. Ngoko kwangolo rhatya lunye wathi waphiliswa ngephanyazo ngalo. Wabe ke efuna ukubhaptizwa njengalaa ntombazana kwaneelinane yayiphaya phezulu. Ndandithe ndabona umbono yaye ndiyalazi elo bandla, izandla zayo nibilenzana yayo itsalwa lwe phezulu. Ndangena kumbono namandla kamoya ndabeka izandla phezu kwayo nantso iphuma yaze yaphiliswa. Ngoko naye wayengowaloo nto inye ke yayilibandla lobuyisile umlungiselelo wombuyisile umzalwana uSmith yayinguye wayemi apho enqwemenikunye nebandla lakhe. Ndaqalisa ukubhaptiza eBhayibhileni ubhaptizo lobuKristu. Kwaze malunga nethuba endandibhaptiza ngalo abahlanu okanye abantu abathandathu kwathi ngequbuliso yavuleka imigca apho phezulu endulini.
Here come that
nako kusiza elo qela lamawisile lisihla kanye linxibe iimpahla zalo ezizezona zihle lisiza kubhaptizwa egameni lenkosi uYesu. Kwaye ngabanye ngabanye amanenekazi ekwizinxibo zawo ezihle zesilika zasehlotyeni ehamba ukunqumla kwelo daka esosulinyembeza emehlweni iziqabilebe zihlambeka iphuma isiza kukwenza isivumo sezono nokuba abhaptizwe. Kwathi kunye nelo qela kwakho omeleleyo omagxa abanzi onohlobo lokuchetywa kwenwele i-GI ubuso obuvulekileyo umfo okhangeleka umelele waphuma weza apho eneyake entle isuti yoboya eluhlaza okwesibhakabhaka wathi nam kwam ndisenzile isigqibo sam.
Yayingubusty
Rogers kungekho mntu wakhe wamxelela nto. Ndamngcwaba apho egameni lenkosi uYesu Kristu ngokokuvuma kwakhe.
Kwiveke
epheleleyo ke ndimfake phantsi kwegade eMilltown.
Ndaze
ndathetha ngentshumayelo yokugqibelela kovuko. Ndakhe ndangumseki mabandla ndabona iintlobo zezithixo nezazinzulu ezininzi. Kwaye kuphela kwaloo nto ekhoyo ngaphandle kobuKristu lwazi nzulu kuphela indlela abakholwa ngayo kuleya okanye kwenye. Kodwa ngumdali omkhulu owadala indalo, kunyanzelekile ukuba kubekho umdali ukuze kubekho indalo. Yaye ukuba kukho indalo yenziwa ngumdali. Yaye nawuphi na umsebenzi womntu ubonakalisa lo mntu ungumkhweli onguye nguye wenza umsebenzi omhle uyakha. Yaye ukuba ungumlungisi wenqwelo mafutha wenza umsebenzi olungileyo, umsebenzi wakho ubonakalisa wena kuphela. Kwaye indalo kaThixo ibonakalalisa uThixo. Yaye uThixo wayenza ngenjongo ethile yonke into. Kwaye yonke into eyenzayo injongo kaThixo yakuba ifile imelwe kukuza ivuke. Ndixelele into ibenye. Kwaye ndingenise izinto ezininzi ezinjengentyatyambo nemithi. indlela eliphuma ngayo ilanga kusasa usana oluncinane luzelwe libuthathaka imithayalo malunga nentsimbi yeshumi ungumntwana ofikelela ebudaleni ukuze ngentsimbi yeshumi elinesibini likhanye ngamandla alo kubuhle bobufazi okanye bobudoda ukuze malunga nentsimbi yesibini emva kwemini liye lifana nam ukuze malunga nentsimbi yesihlanu emva kwemini liye lisiba ngutata omkhulu liyangqina ukuze ekugqibeleni imithayalo iphole ukusuka emhlabeni lize life ngaba sisiphelo eso liyenzile injongo kathixo libumelisile ubomi bezityalo njengokuba linqumla umhlaba zonke izityalo engezifile kunyaka ongaphambili lizivusile ingaba sisiphelo salo elo xa liyenza injongo kathixo liphuma kwakhona ngentsasa elandlayo linobomi obutsha wonke umntu wenza kwaloo nto yonke enye into yonke into inyanga inkwenkwezi into esesibhakabhakeni njengelanga yonke into iyathembile ukuba umntu uyikhonzile injongo kathixo lukho uvuko ngokuqiniseke njengantoni nanje inye into omele kukuyenza kukuthi uthixo ulindele nje ixesha kanye njengoba enjalo ngoku amagqaba amakhulu asandula ukuwa emthwini avuthulukile qhele apho bekukho abomvu aluhlaza okwengca aluhlaza kwesibhabhaka amdaka nayo yonke imibala eyahlukileyo inqumle zesiba esikhulu somhlaba apho indalo kathixo ingqenqe khona ifile phantsi kwaloo nto uthixo utyale nje apho isipha sakhe sentyatyambo kodwa uyazi ubaxathe watyala isipha kukho uvuko entwasahlobo ihlabathi limelwe nje ukuthi lijikele umjikelozi walo lide libuyele kanye kwindawo enelanga kwakhona kwaye siya siphume kwiintyatyambo zomngcwabo akazange athi sisiphelo esi kanye njengokuba amagqabi enjalo indawo emdaka emthini isithi sisiphelo inye kuphela into omele kukuyenza ukuba umjikelo wexesha likathixo uphaphatheke ujikele kude kufike ixesha lokubuya kwenyana kathixo kwaye sonke isidalwa esiphilayo esathi safela kukristu siya kuvela kwakhona ubukho bakhe ukukhumbula yena.
Oh, when I come to the end of my road.
Oh, ndakufika ekupheleni kwendlela yam. Ndifuna ukuphela kubukho bakhe. Ndimkhumbule. Uba nguye uvuko nobomi.
He is that.
Unguye lowo. Ukuze njengokuba sifika kwisithebe senkosi isithebe senkosi njengokuba bendisicakishile apha ngaphambili asikoku siyakholwa ukuba sonke sisiza ngokuba ngumthendeleko sikukudla isonka sibeka eposakeleyo sibeka into eyiyo kwindawo engeyiyo ayisosonka eyona nto ibalulekileyo asiyowayini eyona nto ibalulekileyo sisonka nje sekhosha newayini kodwa eyona nto ukuba ucommunion uthetha ukuthetha kunye kwaye ekuthetheni naye ukhumbula yena ndicinga ukuba lelona xesha lisikekekileyo lenkonzo yabona iyure nganye kubomi bethu imelwe kukuba yeyothethwathethwano ukuthethana nenkosi kunjengohlaza olunamanzi entlango kunjengomthombo ongaphantsi kwesiziba uze kube lapho umhambi adlula khona emise asele amanzi ade aqabule unxano lwakhe ukukhumbula inkosi oko ukuza ngokomyalelo wesithebe sayo apho athi khona umhambi odlulayo ongumhambi apha emhlabeni kunye nathi sisonke ukuze sibe nokudlula ngakwisithebe sayo sithi apho sisele nakwintsikelelo zayo nobabalo lwayo nakwilizwi layo ubudlelane ngelizwi layo ide imiphefumlo yethu enxanweyo
yaneliseke
ke siyishiye loo ndawo yobudlelane sihlaziyekile sanelisekile siphume sisiya kuhlangabezana neengxaki zasentlango kwakhona iingxaki zentlango yobomi ewe indawo enohlaza phakathi entlango sizihlaziya sizanelisa xa sinxaniwe loo nto imelwe kukubakho kuye wonke umkhonzi ukwa ikumkhonzi wenene ngamnye ukuba balangazelele ukuhlangana
the fellowship.
Ukonto ethile malunga nobudlelwane obungcwele. Umiselwe nguThixo kwaye obungcwele buyinto engcwele. Amalungisa ke anxanelwa bona.
Is David said that
njengokuba uDavide watshoyo ukuba owakhe umphefumlo unxanelwa uThixo njengokuba ixhama lenzayo kumfula wamanzi. Ixhama elincinane elingcwelekekileyo ezithe izinja zokuzingela zaqhobo zamanxeba avuza ecaleni lalo laze laxhuzula usuka kulo. Libe limi lisezela likhangele apho lijoda ngoluvo lwalo athe uThixo walinika lona linokwava ngemfumba amanzi kwimayini lize liyiphakamisele emoyeni intloko yalo encinane ngeli thuba lisopha kuphuma ubomi balo.
And it knows if it can ever get to that spring.
Wayeli yazi ukuba balingakhe liyokufika kulaa mthombo uhlawulayo uba linokuphila.
Akukho mntu
uyakulibamba ngoko. Ukuba lingakhe liye kufika kulaa manzi liya kulahla umkhondo kuyo yonke inja onokuyibeka emva kwabo.
For he knows he's found the life-giving
resource. Lifumene umthombo onika ubomi. Wayeli xa ibandla lifikelele kuloo ndawo. Yoba uKristu athethe lukhulu kangako futhi
ngokuthi sixanele ukufika ebusweni
bakhe sibe kunye omnye nomnye lo ngumthombo onika ubomi. Akukho mtyoli unokuze adlule kuwe.
Even death itself is defeated there.
Nokufa ngokwako koyisiwe apho.
Oh,
leli njani ithemba? Enjani yona indawo ukuzihlaziya kwethu? Kwaye ekwenzeni njalo ekukhumbuleni uKristu ukuba ungulowo wenza ukuba oko kube nokubakho kuthi. Yayinguye owasenzela ezinto simelwe kukumkhumbula. Kuba akhumbula sasikade singaba singenaThixo intlanga sikhukuliselwe kwizithixo ezingenakuthetha. Kodwa khumbula uKristu akazange afele iJuda oko wafela sonke isidalwa sohlanga olubulele lukaAdamu uKristu wasifela.
As we come to remember him,
njengokuba siza ekumkhumbuleni lo mthombo utawulayo wakhe wesidlo,
it ought to remind us
oko kumele kusikhumbuza emva ngexesha elinjengeli kaSirayeli xa wayeseluhambeni.
And they come yet
baze bafika ukanti babe semgceni omsebenzi wabo kanye kwindlela yabo yokusuka iyiputha ukuya ekuhlangulweni kwabo kwilizwe ledini.
And in their very active
waye kwakweso senzo sabo somsebenzi kanye baswela amanzi.
And it was dry.
Kwakome kuyo yonke indawo ekunokukhangelwa kuyo yonke indawo konke phantsi kwayo yonke indlu apho kwakumele ukuba kukho imthombo etsawulayo khona kwakungekho
namuntu.
Yaye babethabalala entlango.
And then there appeared
kwaze ke kwavela apho iliwa. Awathi uMoses wabetha eli liwa kulo ke kwaphuma amanzi amaninzi. Yonke indoda enxaniweyo, wonke umfazi onxaniweyo, umntwana kunaso sonke isibanyana esixaniweyo sasinokusela amanzi awona amaninzi. Njengoko uYohane isahluko sesithathu ivesi yeshumini esithandathu owona mxholo obalulekileyo eBhayibhileni wathi
as God so loved the world, he gave his only
begotten Son, that whosoever believeth, walinika unyana wakhe ukuphela kwamzileyo ukuze wonke okholwayo ononxibelelwano obukhumbulayo angatshabalali koko abe nobomi obungunaphakade.
Remembering Christ was our rock that was
smitten. Ukhumbule ukuba uKristu wayeliwa lethu elabethwayo ukuze asindise ihlabathi elitshabalalayo, intlanga etshabalalayo, iJuda elitshabalalayo, ihlabathi elitshabalalayo.
Christ gave forth his life in the abundance that everybody that
uKristu wanikela ngobomi bakhe ngokuzeleyo ukuze wonke umntu olambileyo onxanweyo wathi umprofeti yabona izani emthonjeni thengani
kunobusi
ngesisa.
Come because it's
izani ngokuba kubudlelane, izani ekukhumbuleni iNkosi.
I can think of the remembering.
Ndicinga ngokukhumbula iNkosi kwakhona endaweni yokuhlaziya kwiqula elalibizwa ngokuthi yiBer Alahoy.
Which means the Hebrew tongue,
olwimi lwesiHebhere, iqula lalo uphila and born.
Hagar misunderstood.
Akazange aqondwe kakuhle kodwa esemgceni womsebenzi
misunderstood.
Akaqondwa kakuhle kwagqitywa ngokungekuko waze walahlelwa ngaphandle engenandawo anokuya kuyo enomntwana otshabalaleyo amanzi ayephelile embodleleni wabe lo mfo omncinane elila wayeyintliziyo kamama kuphela enokwazi ukuba kwakuthetha ntoni na ukuva eso sikhalo sikhalela amanzi untunyana lwakhe ludumba imilebo yakhe iqwebile usana lwakhe lusiya luba uthathaka mzuzu ngamnye
right in the line of duty
elahlelwe ngaphandle kwindawo emele okokuba kuyo kanye engena ndawo anokuya kuyo wayenze ngako konke kwayena wade wafunqa nethontsi lokugqibela elifunela kwimilebo emncinane yomntwana eyomileyo yaze ke ibhotile yoma walubeka phantsi waqalisa ukuhamba umfo omncinane ke ekhalela amandla wayephelelwa ngamandla ngokuphelwa ngamandla ingumntwana wakhe kuphela kwakhe akuthandazeki ukuba intliziyo yakhe emsulwa yayiya kukhala owuthixo ndenze ntoni na ndenze ntoni wayengena kumelana nokubona umntwana wakhe esifela ezingalweni zakhe ngoko wambeka phantsi kwetyholo waze wahamba kangangokuhamba kotolo eneneni inokuba yayilikhulu leyadi okanye ngaphezulu wabona umthi omncinane waze waguqa phantsi apho ke waqala ukulila wayemangaliswa kutheni ukuba wayenze oko okulungileyo kwakutheni ukuze ahlelwe yile nto ngamaxesha amaninzi sicinga ukuba izigulo zethu nokuxhwalekwa kwethu kodwa mhlawumbi konke kwenzele ukuze kuboniswe ubabalo nenceba waye esacinga weva eso sikhalo sincane sisiya sisihla njengokuba ekugqibeleni saphela sikhalela amanzi weva izwi lithetha lathi ulilelani na yintoni le uyililelayo waze wakhangela phezulu waze wabona isiziba sidlwaphazela onjani wona umthombo otsawulayo wokuzihlaziya uberl larahoy sisenokuba ndilibiza ngendlela engeyiyo
berlaharoi that liveth
doleo itheta ikhula laloo uphilayo endibona
him that can't die
lo ungenakufa umelkizedeke uel shaddai
him that liveth and seeth me knowing my name
lo uphila endibona ezazi intswelo zam undikhumbule kwaye apho wandikhumbula njengokuba ndamkhumbulayo waye ndiyazi ukuba uyaphila yaye uvelise kwahluma apho entlango eligula
o
ingaba loo nto singayifaka kumyalezo welixa kanye ngoku xa intlango yamabandla amahlelo emvabanene abashumayeli bevangeli yasekuhlaleni nehlabathi lefashoni liphethe langena laza lenza uhlelo bemvaba laphuma yonke into ukuze nje sacinga ukuba kumi kwakhona ngokuhlwa nje equleni lalowo uphila endibona
That's what remembering Christ.
Yiloo nto ukukhumbula uKristu ekumele ukuthetha yona konqulayo ewe. Oh, lo mfazi wayengazange aqondwe walahlelwa ngaphandle.
Jesus said, when he was here on the earth, I am the living waters.
Amen.
UYesu wathi xa wayelapha phezu komhlaba, ndim amanzi aphilileyo, ndim amanzi obomi.
And I want to draw another line.
Yaye ndifuna ukuzoba enye ingcinga encinane apha ethi qatha engqondweni yam.
When Jesus was on trial, and for nothing,
ngethuba uYesu wayesematyaleni, yaye kungekho nto wayeyele yona ngaphandle kwesizathu sokuphoxisa, wathunyelwa kuPilato nakuHerode. Ngoku uPilato wayenganyanzelekanga ukuba ayenze loo nto, yaye uyazi. njengoba wazama ukuzihlamba izandla zakhe kuloo nto kodwa nje ukuba libe sesandleni sakho kumele ukuba wenze
isigqibo
awunako ukulityhalela komnye umntu nguwe njengomntu ozimeleyo kodwa yena wathunyelwa kuHerode kuya kukwenza isiphoxo ngokuba wayenegama lokuba wayengumenzi wemimangaliso nalo njalo kwaye wayengumlahlelwa ngaphandle ebandleni ngoko uPilato ngokwakhe wacinga ukuba uya kumthumela ngaphaya kweHerode ukuze mhlawumbe ube kulungiswa loo nto isisixhiba esidala ababenaso omnye komnye.
Jesus was taken across
the
street and down
to
the place of the
Lord.
Met the
Herod.
Herod. And when he met Herod, and Herod was presented
with
this holy opportunity. How foolish can a man be?
Angake abe sisidenge kangako umntu.
If Herod would have only knew that standing before him was a
fool,
the opportunity to satisfy his sin.
Ngewanelisa inhliziyo yakhe enesono ngobabalo nenceba. Waba yindoda esisidenge njani.
And yet, not as much foolish as a man that he is presented with the same thing.
Namhlanje eziselwa kwaloo nto inye.
Kuba sibe neminyaka
engamawaka amabini ethe chatha yemfundiso yakhe nenceba yakhe.
But what a foolish thing that Herod did. He never knew that standing, I don't think the man realized. Because the man had not such a social name.
Ngokuba loo ndoda yayingena nagama nje lasekuhlaleni nokuhlonitshwa okukhulu ekuhlaleni imibutho eyahlukileyo nemibuthwana njalo njalo awayethi azimanye naye.
He didn't have a name.
Wayengena gama linjalo.
But he did have among the people that knew the Bible and may I go a little stronger than that were predestinated unto eternal
glory.
But Herod, what a sad thing. All that the prophets have spoken for 4,000 years, the fulfillment of the cry of the world. There in his presence stood the fulfillment. And as I
might say,
we think he was a foolish man because he made a decision. For you notice he never asked him for mercy. He asked him to entertain him. I have heard that you are a miracle worker. He asked for entertainment instead of mercy. That's what the world is threatening. When they see the miracle working Christ doing the same thing that he did then on the
cross,
you say Herod had a place to stand. The man of this day had a worse place to stand. Herod never gave it a serious thought. He never stopped to consider. That's the way with the people. They see this great something. It's
But
they don't stop long enough. They're trying to listen to some rabbi.
Bazama kuphulaphula kurabi othile okanye kwisifundiso
sezakwalizwi esicacisa yonke. And yet, how think of Jeffersonville?
Ukanti phandle ndifunda
ngeJeffersonville.
Kufuthi kangakanani nanjani kunibutha njengoko isikugasi wabutha amantshontsho aso. Kodwa anavuma. Kufuthi kangakanani nandithanda ukunihlanganisa.
Kufuthi kangakanani
nandisenza ukubalela endawana yesitiya ukuba kube lapho zonke izizwe ezinobhabha zingene kuyo. Naze anavuma. Yabona? Ngoku
uyabona
uba uHerode kuyakufuneka ikhumbule ntoni nangaloo mini elona thuba limnandi lakhe walitshikilela wayephanga phesha kwiindawo ezithile kwiingingqi zabalahlekileyo ngokuhlwa nje uyayikhumbula loo nto wayenzayo ngalo seliphele kakhulu ixesha ngoku masingavumeli ukuba oko kube sithi eli lixesha lokutyelelwa kwethu.
Let's remember Christ. That he's the
masikhumbule uKristu ukuba yena usekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi amahebrele 13:8. Muza kulinda ude bekwingingqi eziphaya ngaphesheya kwabagwetyiweyo kulomo apho ungenako ukuya kubakho kukho kukaThixo libe ixesha lakho lilapha phezu komhlaba. Kwimoya ikekayo yemimoya uyakukhumbula ukuba wawulifumene ithuba waze walimanga. Mabayiqaphele loo nto abantu abatsha.
Let all take notice to him.
Mabayiqaphele bonke abantu.
Herod never give it a
uHerode akazange azikise ukucinga. Isiganeko sakhe kuphela kwaso wacela nje ukuba makonwatyiswe. Nokuba uYesu abe nokwenza uhlobo oluthile lobuqhinga. Athabathe umvundla ukuphe umnqwazini okanye yazi okanye enye into. Wayecinga ukuba usenokuba ngenye indlela wayeyithatha njengomntu onobuqhi.
We've heard that you can do pranks.
Sivile ukuba unako ukwenza imilingo. Asikubona usenza umlingo wakho ngoku. Yaye makhe ndithethe oku ngentlonipho. Kodwa mangaphi amathuba abo babizwa ngokuba bangabalungiseleli balo mhla abaye bathi.
If there be a Holy Ghost, if
you believe
that the Holy
Ghost is the Holy Ghost, let me see you if you have a son over here, if you have a son over here, I get him. Let me see you perform. Do they realize that the same spirit that don't know? Uba bathi kuYesu uba unyana kaThixo thabatha yenza lamatye abenzi zonke. Uba unyana kaThixo sicelele uba ngubani na ukubethe intloko. Uba ungumprofethi sicelele ukuba ubethwe ngubani na emgqume ngesiziba ubuso bakhe. Bambethe intloko bazibadlulisela intonga kuyo bathi sicelele ukuba ungumprofethi sicelele ukuba ngubani na ukubethileyo siyakukholwa kuwe ngoko. Sicelele ukuba unyana kaThixo. Sinyanisekile ezihlizweni zethu ukuba unyana kaThixo yihla emnqamlezweni yaye siyakukholwa ukuba unyana kaThixo.
I wonder if many people today, men, women, young, and old, and you're going to remember someday.
Amen.
That you were in his
when presence. At
his fountain.
And want to
see
a prayer. Okanye nafuna ichila. Okanye into ethile yenye. Oko kuya kundenza ndikholwe. Mandibona ungcangcazela emkolo kum kwaye mandenze oko okanye okuya ndiyakukholwa kuloo nto.
Some sensation.
Yabona? Ukuvakaleka okuthile kukukhonza izithixo okucacileyo. Mandi uyazi uYesu wathi kwesinye isiganeko wabuza umbuzo. Ndingathanda ukubuza ibandla le nto ngokuhlwa nje.
Jesus said, Why?
Why do you call me Lord and deny the things that I'm preaching to you?
It's because that some denominational tradition
stands between them
and anything that stands between you and God is an idol. Lord means ownership.
Lord owns
me. And if God owns me,
Kwaye ukuba uThixo ngowakhe, ukuba ndingowakhe.
And he turned me around one day when I was on the wrong road.
Kwaye wandijika ngenye imini, andandikwindlela ephosakeleyo. Wandibiza ngenjongo ethile, ndiyakwenza ntoni ngekukho ukudlalisekisa umnqweno wakhe. Njengokuba wenza uPetros.
How can I do anything else?
Ndingathini ukwenza into enye kunokuba ndigcine ilizwi lakhe.
Why do you call me Lord?
Kutheni ukuba nindibize enkosi?
I will call another fellow here.
Ndifuna ukubiza omnye umfo apha sibone malunga naye.
What about Judas?
Nithini ngoJudas? Indona melo kukumkhumbula ngayo.
We're talking about remembering the Lord.
Sithetha ngokukhumbula inkosi.
Judas tonight. And oh,
uJudas
ufanje
kwaye oh, athi angabikho kwakhona. Umelo kukukhumbula kuba wathengisa ngokufulo bakhe.
He sold Jesus for personal gain.
Wathengisa uYesu ngenxa yenzuzo yesiqu sakhe.
We ridicule
Judas. Judas.
We say he was a filthy
bithi wengcolile engumfombi akafanele kuba kho ndawo okanye abe
kufina
uluntu.
He isn't fit.
Akalungelanga izulu. Kuba
he sold his Lord if he had the opportunity.
Wathengisa inkosi yakhe emva kokuba elifumene ithuba nelo lokuba abe ngumfundi.
To be an apostle.
Abe ngumpostile olona bizo luphezulu eBhayibheleni lungaphezulu kokuba ngumprofeti.
He had the opportunity to be an apostle.
Wayene thuba lokuba abe ngumpostile wathengisa elo lungelo ngokuzifunela inzuzo.
And now,
bengoku umelo kuyikhumbula lonto.
That's how he remembered Jesus. Personal gain. I wonder how many of them tonight.
Yeah, ndicinga kuba bangaphi na ngokuhlwa nje abasekhoyo ebufitini babe besazinxiba izivatho zekwayala.
Sat in the seat of the deacon.
Behlala esihlalweni somdikoni okanye bathabathe indawo yobugcini imali ubuthenjwa okanye nantoni na ekunokuba yiyo isikhundla sakhe enkonzweni okanye mlungiselele epulpitini.
And still selling his opportunity for personal praise.
Abe esathengisa ngethuba lakhe ngenxa yokudunyiswa.
For personal
Bishop Usibanibani. Ngenxa yokudunyiswa. Ukuzifumanela inzuzo. Kukho indoda eyathi kumngaxesha elithile ndiyakholwa ukuba yinyaniso leyo. Kodwa ukuba ndingashumayela loo nto ndinganqiba phaa esitratweni.
Do you remember the rich man in Lazarus?
Uyayikhumbula indoda esityebi noLazaro into eyaba yiyo indawo yabo ekufumeleni nejonga labo lanaphakathi apho labakhoyo nakuba omnye wayengumngqiki omnye indoda
esityebi
kodwa umfanekiso waguqwa ngenye imini wabo bobabini ukuze babe nokukhumbula.
So people tonight,
ngoko abantu kuzihlwa nje bakhwaza ngoJudas owamthengisa ngenxa yenzuzo. Abe abaningi kangako besenza kwaloo nto inye namhlanje bemthengisa ukuze bazifumanele inzuzo.
The priest of them days.
Umbingelelo waloo mihla naye kuyakukhumbula ukuba bathengisa ngethuba babenalo malunga naye.
Their chance to become his servant.
Ithuba labo lokuba babe ngabakhonzi bakhe, lokuba babe ngabafundi bakhe, abo bakhululweyo nguye.
They sold it for green.
Balithengisa elo thuba ngenxa yomona oluhlaza ityhefu. Babenomona ngempuliso yakhe. Kuba xa wayeneminyaka elishumi elinesibini ubudala nje wayenako ukuba nyathela ngakanjani na. Baze bangayiqondi loo nto ukuba lowo yayingumesiya. Babengakwazi ukwenza izinto awayekwazi ukuzenza. Kwaye babesoyika ukuba baya kulahlekelwa liwonga labo phambi kwabantu odidi oluphezulu kakhulu baze bathengise ngethuba labo. Kananjalo babe netyala kanye njengoba uHerode wayenalo.
And the church member of the day is the same.
Nelungu lebandla namhlanje likwayinto enye.
If they trusted in their denomination.
Uba bebethembele kwihlelo lemvaba yabo njalo njalo. Alo mihla. Baze boyikela elabo iwonga. Ayeyakulahlela ngaphandle kwesinagogo.
What was it then?
Yayinto enke leyo. Yayikukhonza isithixo.
Worshiping an idol creed. Or an idol
church. Ukukhonza isithixo somthetho. Okanye ukukhonza isithixo soqulo lwecawe endaweni yokwamkela ilizwe eliphilele lombonakaliso phambi kwayoyayibalibona
ilizwiibhayibhile
ithe sambona samphatha ngezandla.
Human beings laid hands upon the lips.
Abantu abayinyama beka izandla ngenene ephila ilizwe elibonakalisweyo likathixo ophilileyo.
And let traditions and creeds stand between them, washing pots and pans. Such a filthy thing.
Ukuhlanjwa kwembiza namapani into engcwele olo hlobo ime phakathi kwabo noThixo ophilileyo. Ewe. Yayintoni leyo?
They were prejudiced.
Babene khani.
They were prejudiced against his clean, clear cut.
Babene khani kweyakhe ecocekileyo ivangeli yesibhalo esingqalileyo awayeyifundisa ilizwi likabawo.
They were.
Babene umona kuye.
They were. Babene khani kuye.
And
no, runs to me.
Well, longe ixesha ndilibona libaleka lizenkulu izandla zalo zikwe zam. Zalana Bill, thandazele ndiqeqi. Umyeni walo hayi ndingekuba uhlala pha phezulu kwesi strato.
I've seen her in the spirit.
Ndakhe ndalibona likumoya. Ndawubona umoya kaThixo phezu kwalo. Lona liduda livuya njalo njalo. Laze ke lawa lemka.
She was laying recently in the hospital.
Lalilele kutshanje esibhedlele phaya lisifa lacinga.
She and her husband was awfully good to my wife and my wife.
Ililo nomyeni walo babelunge kakhulu kwinkosikazi yami ngethuba inkosikazi yami incinane idlakadlaka intombazana enokusoba umdaka babeyeke bayithengele iloko encinane okanye into ethile njalo ithubeni ukuyinceda kuba iye esikolweni.
No matter how little it is, you can't do one thing.
Akunamsebenzi nokuba incinane kangakanani na, akukho nento enye unokuyenzela uThixo azange ayikhumbule.
In so much as you have done unto the least of these.
Oh, koni kwenze kwabanga bona bancana nabam, nikwenze kum.
And like bread upon the
water. Wayenjenge songa emanzini, siyakubuya.
There laid this poor little backslider.
Lalilele Apollo sizilunane, umfazi oqhekileyo ekhala ebambe isandla sam.
And she, I said, well, sister.
Why and that you kulungile dade ndiza kukuthandazela. Wakuleleke kubhedi esecaleni kweyakhe umfazelele apho ingambesa izandla zakhe ekhangele kum. Unyana wakhe wayehlele ecaleni kwakhe malunga na-20 ekhangeleka eburiki bangoku. Ngoko ingekuko ungabinantlonipho ukuba kukho umntu onguriki. Kodwa ndithetha ukuba le nto awuzange uve igama elinjalo kwimihla eyadlulayo. U-Elvis noRiki ligama nje ke leli xesha uyabona. Ukuba unumntwana omthiye ngaloo nto ngibize ngelinye igama eliphakathi. So,
then when she sitting there like that looked over and she said, I'll tell you now, we are Methodists.
Yes, ma'am.
I pulled the curtain. See, the same thing today.
Yeah.
So prejudice. How did she know what kind of ministry I was? But she probably had heard somebody say, she had nothing to do with it.
She had nothing to do with it.
She had nothing to do with it. Don't worry, it won't. Now that isn't saying anything
about
I'm
kwinkonzo ethile yayilapha esixekweni ngaxesha lithile bazibabuza ukuba kutheni andingabizelwa kuyo nje kodwa ndiza kuyitsiba ke loo ndawo kuba kusekhaya
apha
nakanjani na akukho sizathu umona nje
umkati
kukukhonza izithixo indlela ebesinokuthanda ngayo kugaxela iingalo zethu kuye wonke umntu kodwa xa wenziwe
ikheswauyesu
wayefuna ukwenza njalo khumbula ngamhla uthile unyanzelekile uba uyikhumbule loo nto unyanzelekile uba uyikhumbule loo nto endikhumbuza ubungqina obekusenziwa kutshanje umlungiseleli wayegunjana elizihambelayo enyuka apha ngaphesheya kwisakhiwo ihandbill babe kukho amadoda amathathu emileyo kunye naloo mlungiseleli kweli gunjana lizihambelayo wona ke ayengazi ukuba le ndoda ngumlungiseleli ndiyaqonda ayengazi baze bathi benyuka bonke baya kuma kumgangatho wesibhozo enye indoda yaphunguza ibhekisa kumlungiseleli yaze yathi uyazi ntoni xa sizaba sisondele kangangoko sinokuba nako ezulwini ke watsho umlungiseleli ndiyacinga ukuba
unyanzile
ndiyacinga ukuba inyani leyo okoko nje sathembele ngokupheleleyo koko kunokwenza
sitiyakusondela
siphelele nje kule ndawo injalo okoko nje usathembele kwinto oyenzayo ukhumbula oko kwenziwe nguwe
kwaye
ndiqinisekile ukuba abaninzi bethu bayazi ukuba ukho nto osayenzayo akukho nto sinelungelo layo konke wathi ndiyaqonda xa sithembele koko sinako ukwenza ngokwethu ndingaphelela apha nje singena kudlula ke ukuba sithembele
nakuhamba
nje siphelele apha kodwa oo ndingathanda ukuthetha into ukuba ndinokulibala into endaliyo khumbule into ayiyo ukuba ndinokukhumbula uyesu ukuba ndinokumkhumbula eningamlezeyo ukuba ndinokukhumbula oko wandenzela kona
ze
ndibe nokukhumbula ilixa wahlamba ngalo izono zam wandinika umoya oyingcwele ukuze andikhokele ngoko ndinyusela ngentla kwayo yonke into ebambe lo mhlaba
ndinyuselwe
ngentla kwayo yonke into yasemhlabeni ndaya kungena kwiindawo zasemazulwini kukristu yesu apho ndinokuba nobudlelane naye apho kubukho bakhe ndilibale oko ndakhe ndakuko ndilibale zonke izono zam nayo yonke into kuba zikulwandle lokulibala ndilibale konke okudlulileyo kum ndilibale yonke into ndikhumbule kuba wandenza ndangowakhe
kuokufa
ukokwakhe wathabatha indawo yam yaye kwakungekho ndawo ndandilungele ukuya kuyo koko kusezogweni wathabatha indawo yam wandinyusa wandikhupha ezogweni wandiyela khona wandinyusa wandikhupha ngomninzi wolo lwakhe kude kube ngokungonyana neentombi zikathixo
and we sit in heavenly places in Christ Jesus
sibe sihleli kwiindawo zasemazulwini kukristu yesu sivuya okoko sikhumbula yena lo uze kusimisa apha
sikhuselekile
nangokholo olulondoloza emphefumlweni yethu lusinyanzela nangobabalo uya kuqhubela phambili
kwaye
ngamehlo okholo ndibona isibhalo sakhe sizalisekile
onke
obazi ngenxa engaphambili obabini bonke obabizayo
ubangcwelisanobonke
obangcwelisayo ubazukisa
Therefore, with this,
ngoko ke xa ndinale ngqinga ndimakwintlanganisela yabantu apho umoya kathixo okhoyo sibe siphakanyiselwe phezulu sihleli kwiindawo zisemazulwini kukristu yesu nindelelo lixa kuya kuthi ngalo le mbonakalo ingendayo ubomi bobuntu obunentliziyo enokufa ebethayo neyawuthi ime ngamhla uthile ayiyakuguqulwa inikwe intliziyo yomoya iyakubetha ngako konke kwexesha elingenasiphelo ngaphaya koko kungekho kugula kungekho ntsizi kungekho kwaluphala okanye nantoni na
remember jesus
khumbula uyesu la kungamnanto ibhuku endlwini naxa kungekho mgubo wangqolowa khumbula uyesu
when the doctor says there's no more chance remember
xa ugqirha esithi akusekho thuba khumbula uyesu
when the devil is tempting you As we sing our dismissing song. Remembering
Jesus.
Let us pray. And with our heads bowed, and with this little broke up message still in your heart, would you like for him to remember you now? If you would just raise your hands and some special thing,
Lord,
remember me. As the poet said, remember me when
tears are going down.
Our Most Holy Father, we have immensely enjoyed the presence of the Holy Spirit as He has shown to us the Word of life, as we remember the pit from which we were hewn, and have now been
broken
from that pit and molded into God's children.
Father,
I remember him when a doctor looked in my face and said it's just a few
moments.
I remember Jesus when I was at the altar crying for
mercy,
and my soul was burdened down. I remember the load that left me. Jesus took my burden. A few months ago, sitting on the bench, looking down the scope of the gun barrel to shoot a target, and Satan must have thought this is my opportunity
now.
And when the gun exploded and the barrel and stock and the gun action went everywhere, and the fire flew all around me,
I tried to raise
to my feet, but the gun
was spreading. I remember it was Jesus.
When the doctor, when he looked and seen no harm done,
he said
the only thing I know about the Lord must have been sitting there too, protecting his servant.
He should have been going to be such a man.
Oh God, how we all remember.
Oh,
we come to the fountain filled with blood, drawn from the
Emmanuel.
Bless us, Lord, together tonight. You know the objective and the motive behind
everything
that raised our head. You know the desire and the need.
Yeah. And as your servant,
Lord, I come with them and up out of this tabernacle now,
my faith,
we go beyond this cloud, moon, stars, the Milky Way, now we arrive in the presence of God and stretched across the front of the golden altar.
On
there lays the sacrifice that we remember Jesus. It said, just ask the Father anything in my heart, I pray. Let our faith be alone. Father, let us remember that we receive what we ask for if we believe. As we remember Jesus died to secure it for us and to make it sure. Lord, we see that you're increasing our building. It was you that did this for us, that gave us this extension of the church. And we know that it was you, Lord, who gave us the church in the beginning. We pray that you bless these efforts Lord, we pray for our pastor, brother.
Nkosi sithandazela umlungiseleli wethu,
umzalwane
uNeville. Owakho nobele umkhonzi wakho othembekileyo.
Is willing to minister in any capacity.
Ulungele ukukhonza nakusiphina
isikhundla.
Akunamsebenzi noma kukwisihlalo esisembana kungenjalo ikukucoca inkonzo.
Wherever you need him,
nokuba kuphina apho umfuna khona, ufuna ukuba ngonokusetyenziswa ukukhonza naphina apho
ubizana khona. We pray God that
siyathandaza Thixo ukuba umsikelele.
God, this great trial that I've just come through and these trustees.
Thixo elityala lokuvavanywa sandula ukuphuma kulo kunye nabantu basayela izimali ebenikunye nam. Nelibandla lindithandazeleyo kwathi ekugqibeleni kwafika uloyiso.
Oh God.
Oh Thixo, ndiyabathandazela. Ndiyabakhumbula nabo Nkosi. Ndiqinisekile ukuba uyabakhumbula ngokuqinisekileyo. Uyazikhumbula insikelelo obezizo kuthi. Waye sikhumbula ilizwi lakho ukuba awusayi kusishiya ungena kuze usilibale.
Old age will have nothing to do with it. You'll still remember us.
Ukwaluphala kuyikubana nto kulonto usaya kusikhumbula xa lingasekho ihlabathi nexesha liyakunyamalala lingene kwinaphakade ubhalwe into elolu hlobo ingaba umama ngalulibala na usana lwakhe olwanyayo.
I can never forget you.
Andingeze ndikulibale ukrolwe kwiintente ezizandla zam izikhonkwane ezikrola igama lethu. Yazi uba uyasikhumbula
ngoko
kanjalo wanga ungahlala kwiinkumbulo zethu ezizezona zithandekayo njengomsindisi wethu umphilisi wethu ukumkani wethu isithanda sethu ubomi bethu umtha welanga wethu okubo konke kubo bonke kuyo.
That inexhaustible fountain of God's grace and love.
Lomthombo ungathiyo babalo nothando lukaThixo ukuthi bantu bawileyo bosapho lukaAdam.
Grant it, Lord, as we commit ourselves to thee now. Going from the tabernacle tonight, remember
Jesus. Njengoko sizinikela kuwe ngoku simka kulomnquba kusihlwa nje sikhumbula uYesu. Amen.
Do you remember him?
Niyamkhumbula.
You love him?
Niyamthanda.
Now I think in our little broken.
Ngoku ndiyacinga ukuba kulo myalezo wethu waphumileyo. Sinokuthetha oku.
Paul said, whatever we do, we do.
Paulos wathi nokuba senza ntona masiyenze sikumoya.
And all things we should remember.
Simelwe kukumkhumbula.
Let's not make a decision.
Makungabikho sigqibo senzayo de simkhumbule. Ungakonto senza ukuba iyaba into eyeyengqondo.
If the enemy smites one side of the cheek,
uba utshaba lubetha elinye icala lesidlele masikhumbule oko akwenzayo phambi kokuba siphinde masikhumbule isenzo sakhe. Ukuba kukho isidibo esimasenziwe masilinde ukhumbule ukuba loluphina uhlobo lwesidibo esicinga ukuba ebeya kusenza ngoko ke ibe sisigqibo sethu eso.
If we get hasty,
ukuba sithe sangxama masikhumbule ukuba yena akazange angxame yabona.
If we get over anxious, remember.
Ukuba sithe sanexhala kakhulu masikhumbule ukuba yena uhleli ngona phakade ixesha alithethi into kuye kukuzimisela nenjongo yenhliziyo yethu.
Let's remember him.
Masikhumbule yena.
And let's remember him now as we sing this song in the spirit.
Kwaye masimkhumbule ngoku njengoko sicula eli culo umoya ebusweni bakhe ndiyamthanda.
If you dwell in love,
uba nithena hlala eluthandweni nihlele kuThixo kuba uThixo uluthando.
They that dwell in God.
Abo bahlele kuThixo bahlele eluthandweni yabona. Uthando ke alunankiyo. Uthando alunamona.
Love is not.
Uthando alunampakamo.
Love does not.
Uthando alwenzi okuzintloni.
Love is.
Uthando luhlala lunobunono, lulungile, luxolela, lunobubele. Akunamsebenzi noba omnye ukhohlakele kangakanani na. Uthando luhlala lululo.
Love is the ultimate.
Uthando eyona njongo iphambili yobabalo. Uthando lweyona njongo iphambili kaThixo ngathi. Emva kokuba zonke ezinye izipho nezinto ezinjalo sezinyamalele ukuprofeta kwethu iilwimi zethu ukudolika kwethu konke esakha sakwenza kungenjalo nantoni na enye lwakungena uthando luyingqibelelo lungaphezu kwako konke kuba zonke ezinye ziyasilela. Lusisigqibo senkundla ephakamileyo lusisiponda sokuphathisa luyinkwenkwezi yangentla egcina umatiloshe kwindawo elungeleleneyo.
It's a compass.
Uthando olungundoqo. masikhumbule loo nto sisacula ndiyamthanda.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation. Oh. Remember, he loved me and gave his son and purchased my salvation on Calvary's tree. Now, while our sister chords this song for us,
go kungel tuba utade wetu. Esifakela isingqi kweliculo. Masithi nje ngobumnandi bobudlelane ngokusihleli kunye kwiindawo zisemazulwini kuKristu ngoku uthabatha konke yonke into isuka entliziyweni yakho uze ukhumbule ilizwi likaThixo litsho ndingumkhonzi wakhe mna ulapha yena. Ngoko masibambane isandla nomnye umntu sithi uThixo akusikelele mzalwana.
You got an enemy?
Uba unendawo ngakomnye umntu, phakama uye kuye, yabona?
God bless you, brother.
Uthixo akusikelele mzalwana, njengoko sicula ichorus kwakhona, sibambana izandla. Anina kuyenza loo nto ngoku, ngokumnandi ngenene, umoya.
I love you.
Phakamisile izandla zethu ngoku.
Remember
Jesus.
Now let's bow our heads and hum it.
Ngoku masithobe intloko zethu silingqumshele.
Remembering
ukukhumbula uYesu. Ngoku njengo udade wethu ebetha isini ngokumnandi nangokuzola zakucela umzalwane wethu olungileyo uzamnevele ngaba unelizwi ofuna ukulithetha
zakucela
umzalwane uCollins lowa uphaya emva owethu othembekileyo nomzalwane omncinane omnye wamadlelana ethu uba sindulule
ngomthandazo
ngeli thuba sithoba iintloko zethu umzalwana Collins.